nange ndaba kukiiba enjagala ndudde ebbanga nga sibanyiiza ero nzizeeyo n'ekyamagezi kikwata ku bannaffe abatutabula babalina amaka n'abakazi n'abakyala abali mu maka era kibatami wadde atalina amaka atakyagala olugambo n'okunyumya kyotonnalaba z'ensonga enkulu omuli ezinnyoola abantu abaakola bino byeŋŋamba lowooza bwe nnaayogera ne bawanyuka omuntu anaanywa ku tusi n'aweera nakamwanta ettoono taasoboke edda ennyo yalinga beera mu bakazi n'abasajja akakati tufuuse embere oba ddinaali yeerimu ekitutabula abasomesa ab'edda baatugunjula bakadde baffe nabo ne banyiikira buli mwana akolamu ng'aba n'empisa naye kyeweewuunya abaakakyokano n'omuntu asomye mu kyafu wa mpisa amagezi gye gakoma okwojja n'obugwenyufu ani anaatuonya abasomba eŋŋambo obo nga basusse owa olugambo talina munneewe bw'alaba abaagala n'atabaagala awali ennyombo weewamunyumira n'awali ekyennaku yabeera mu ssanyu gw'abadde tabamanye gy'obayige balina n'obubonero obw'olwatu tatera kusangika mu maka ge buli bbanga abaanoonyereza abaalimba bw'ayogera atamala ate n'omutamwa okusomba ebigambo n'abisonanga ekyalaani n'agenda abiwunda n'ebibanga byeyawulidde bw'abinyumya tomanya nti oba mulimba omulala gwe yaliraana gwanyumya ssebo obuli ekigulibwa awaka ebikyanaanyoola n'ekintu kye weegulidde ku ssente z'okola bw'akiraba emmeeme ye n'emuluma ate ekyo kye kibagaana n'okukola gwe ate bw'oba okimanyi nti naawe onookifuna lwaki olingiriza abannoobo n'omuntu okwambala obulungi neyeeyagalako tewabaawo nsobi okuliisa obulamu wabula abalaba bubi mubaleke ekibanyige nga naffe abeeyagala tweyagale ongeera bwereere nze olw'okwambala obulungi emaali gye nkola yakyeno mwattu tonningiriza beera mu maka agagaaga obunaku nange seegomba omuntu gw'otoliisa era gw'otoyambaza ne banno gy'omugeyedde bakusonga nze wengula ebyange nkwata mu mpale neekulisa omuwewo gwempitamu ogwa buli mpya gwe n'ovaawo ononyumya n'akawala akasemba ku mubiri n'okalonkoma mu mwaki ogwo ogwakusongola ogulinga effumu erisongodde mwana wa nnyabo olugambo alina ekimutakula kyeyakola gyogye tekigambika eyali alina munne we basattira ekyamuleeta mu nju tebayomba batambula bombi mirembe na nnaku omukyala abakazi banne ng'atera okubeewala nga n'omusajja naye ajja mpola mpola naye nabajjuuza ekyatuwemula mba ndaga ewa fiipa obwe twakula mukulisa ababbi nge ne kutulisi kwe kusanga gyogye ne mwaniriza omusajja okunziramu yadda mu maziga mpozi mukwano gwe gweyeewasiza yanobye eggulo ate muka munne ye yaseetula ebigambo n'abiteekamu omunnyo n'abiwoomesa yatandika bw'ati ng'era yeesesa obufumbo bw'ennaku zinonze buntami kale gwe munnaffe obadde mu ssanyu nga ne munna akweyagaza bulungi mu bufumbo bwo ddala bwe yeefuudde n'atabanguka era kati musanza tudde wali n'ekiganzi kye mulabe bannange bw'aluseetula banneebe baawukane ku lulwa abeere n'essanyu abamu bakikola lwa busiru naye ate abalala muli aba yakwegombye kale obassa ekyo kyeŋŋambye oleka otya emirimu gy'egy'okukola n'ogenda okutuula mu mboozi gy'otoosasule Zemunzi janga koru ndelebu Ama kaga ange zema nyinga wemba angaita Kubanga vyonse tijida sivi agara Wemba nita zana kuma Ngura mbaya ngeni kuma Sosiko kukuma muna ange wene wasiza Atensa sirama wabalirana Banange mola genye wa mwenu tude kunkatu Okulirano yolirane siko kubange tagaro nogaro badeno naba Babuddeko kusengula abannaabwe Abebibanja nabone barogana Abenganda bawukana n'osoberwa Abazadde bawukana n'abaana Olaba abatakisi mayembe ge gabalamula Orugambo munenya simukweka Zinewe mba mwrabye mwatu jidana aswara Kubanga wakogira kota likayo Songa toru sikiza nukuletu uvulavi Nichibira mokutundu uvulamu Ebyenna kuzinongese nubwefuse Newe ndichazo mgeni genjagara Sigenda kwe maranga yonabikowa Kulane wogule nyama, emyenge n'ogigatta kono ogendo mwaniriza atakusima. Kale yachadde jinja, atobisanga Kampala n'emiriraano nga biri eyo birambi. Agenda abinyumya ng'omulalu, nabwe yachaddewo omugagga ne banywa ne banaaba. Bw'olaba abega emimwa n'omutamwa, ani anyumya kale ebyobusiru ne gyewagenze mu kyama mu buyumba n'obinona. Olugambo okumanya namukyawa tosomanga abwadde kitaano obufuna obusuubuzi n'okulima tobusobola okuggyako okulingiza abannoobo n'otwala engambo weefunira ebyakakule mumuddukanga bwe mbanga mmulabi kalimingo by'oyo otalina munneewe bwobanga kyamika okubali olw'omukolo n'omala omulengero owakalimu weeyongeranga ku bwamaana omuleka n'agenda Yena amala kulengera n'akulaba Ayinza okukubonya n'ekibuga nti sajje kulu ndisanze ku kkubo nga liwani Olugambo muliro Kubanga n'atagukumye gumubabula Ne ne bw'aba muganda wange Ennaku amala bbiri n'anviira Mala kulaba nga siisobola
Remember where you got it from www.djerico.com